sekutaphosi yakhona xa abazali bekula bantwana babo linyala madoda elo kusekutaphosi yakhona xa abantwana bekula bazali babo linyala madoda elo kusekutaphosi yakhona xa abantwana bedlula abazali babo linyala madoda elo kusekutaphosi yakhona xa abazali bedlula abantwana babo linyala elo we uamando kusekutaphosi yakhona xa abazali bedlula abantwana babo wowo linyala madoda elo kusekutaphosi yakhona xa abantwana bedlula abazali babo he aye kunyala madoda elo kusekutaphosi yakhona xa abazali bedlula abantwana babo linyala kusekutaphosi yakhona xa abantwana bedlula abazali babo wowo linyala madoda elo kusekutaphosi.